ila kuoga huyu nae kimoja tu kuendelea mone huyu kuliza bei tu kununua huyu nae kutongoza tu kudumia sikia weka siku chati dada yangu ila kuoga
kuoga
kula tu ila kunenepa
kunenepa
we kusoma tu ndugu yangu kufaulu
Twende kune speaker.